akinona kichefuchefu. Eti hanipendi tena, akinona atatapika. Mbona kila kwenye mbili nilimfanya yeyo kwanza, wala sikufikiri ngenigeuza pakacha. Usina linda na hili, eti mara pop kaniacha, licha mabaya yake na kuyafanya yangu. O basi mwambieni
isi chori ziri.
Nilichanua kwake nikasinya, na kama angelijua livojitoa juu yake singeniacha mata. Alinikatiri kwa penzi la kuigiza, na tabasamu usoni kumbe uozo ndani visa. Sijui nani alibadili ama linyunyiza, likuwa sisi kisioni, bora nimempata mwingine. Vijembe mama vijembe, ananipiga vijembe, kuona nalishwa peremende, wali kwa juisi ya tende. Ona sasa,
vijembe mama vijembe, ananipiga vijembe.
Chaweke viko
limemshuka shu memuona,
haunitishi tishi, haunibabaishi, haunitishi tishi,
waimbo vijiposti vyako,
haunitishi tishi, haunibabaishi, haunitishi tishi,
vikapsheni na vipita vyako,
haunitishi tishi,
ole,
haumi tishi tishi, haumi babaishi.
Shabash.
Comic Slicer.